Amen. Na wake up in the morning, na breathe fresh air. Nina Yesu moyoni, tanitetea. Macho men hawaoni, wanaona mistake there. Hadi penye sioni, tanitetea. Korokocho ni ya Yesu. Amen. Hikibera ni ya Yesu. Amen. Hikayole ni ya Yesu. Amen. Himadare ni ya Yesu. Amen. Money, money made man, man. Money made man, man. Now go crazy for Christ. Now go crazy for Christ. Go ashamed of the gospel side. Buddha sit to hide anything. Pole afande leo sina ID. Jesus is my identity. Umeni pa life in abundance. Kacha kula nai. Na express venye Christ ameni bamba. Acha nyanze nai. Spendi vitabu but watu wa show wameni book. Spendi vitabu but kani Bible ni the book. Utapata niko look. Mavazi ni medunga look. Na cheki Yesu Buddha. Focus on Jesus ni yo look. Mwana riadha siko mashindano. Missy doctor siko mashindano. Kama Solomon, kama Solomon, kama Solomon. Mina die to ishi gi right. Siko solo boy, siko solo boy, siko solo boy. Mina die to ishi in first. Na wake up in the morning. Na breathe fresh air. Nina Yesu moyoni. Tanitetea. Macho men hawaoni, wanaona mistake there. Hadi penye sioni hata ni take there. Hii dandora ni ya Yesu. Amen. Hii huruma ni ya Yesu. Amen. Baba dogo ni ya Yesu. Amen. Kawangware ni ya Yesu. Amen. Veve, naweka kando stachana. Naweka kando za jana. Naweka kando wasichana. Naweka kando masana. Focus on Jesus, hapo, jio, mina weka eyeball. Napenda ball, mbili, buda, na sita Bible. Nina Gideon, sita Bible. Na kupenda kuruka, kuruka, kima Simon. Nasema na, niko maficho ni na, chini ya mwamba ni na, mijiza wa, mbele ya Yesu we bow, 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 bow. Pale ju, pale ju, utabaki pale ju, pale ju. Shitani too bad. Too bad. Nyonde mbili. Too bad. Mbaya mbili. Kwa Yesu mina patara. Life smooth kama kipara. Amenishika ka origi. Amenishika kama kipara. Na wake up in the morning. Na breathe fresh air. Nina Yesu moyoni. Tanitetea. Macho men haoni. Wanaona mistake there. Hadi penye sioni. Tanitetea. Hidandora ni ya Yesu. Amen. Hii huruma ni ya Yesu. Amen. Baba dogo ni ya Yesu. Amen. Kawangware ni ya Yesu. Amen. Hata Nakuru, hata Mombasa, hata Kisumu. Hell direct. Everybody charge it. Kisi. Turn up. Kenya yote ni ya Yesu. Afrika ni ya Yesu. Dunia nzima.